isambulo 7. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba. Zibamba imimoya emine yomhlaba kuze kungavunguzi imoya emhlabeni naselwandle nakowodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga inophawu likaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Yathi, ningone umhlaba nolwandle nemithi, size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu, izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ababekwa uphawu ezizweni zonke nabantwana bakwa-Israyeli. Esizweni sakaJuda babekwa uphawu abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaRubeni abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwaGadi abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaAseri abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaNafetali abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwaManase abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaSimeyoni abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaLevi abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwa-Isakare abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaZebuloni abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakwaJosefa abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Esizweni sakaBhenjamini abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sembethe izingubo ezinde ezimhlophe siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso. Samemeza ngezwi elikhulu sithi, insindiso ngekaNkulunkulu wethu ohleza esihlalweni sobukhosi neyewundlu. Nezingelosi zonke zazimi zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu zathi, amen, isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade, amen. Elinye lamalunga laseliphendula lithi kimi, laba bambethe izingubo ezimhlophe bangobani, bavelaphi na? Ngase ngithi kulo, Nkosi yami, nguwo owaziyo. Laselithi kimi, laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Ngalokho-ke, baphambi kwesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu, bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe, nohleza esihlalweni sobukhosi uyakumisa ithabanakela phezu kwabo. Kabasayi ukulamba, kabasayi ukoma, kabasoze bahlatshwa yilanga, nakushisa kuni. Ngoba iwundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa libaholele emthonjeni yamanzi okuphila, noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo.